blazing, made it.
Sitenga, weba nambuza, niye ya kutwala, haunai. Mzee kwanzita, sifayo kupari bamekabe wasanga katinza kulina. Wena nguza kogalo nengomba, mbaibo nezingwata, echebe lengela baweche watoka, bina lindo ozolo nebichoka. Nawe kunaba kusima puku, nizima kubika matu, kufune ngore mupia tuku, kukwendi wako lamputu. Ouzi wawoma nosuka, I'm in love with your whole body features. I'm in love with your body structure. Mukama yakereza kukwenga tonda wabalunji. Nange love and two funji zute kansi bewe bijinji. Baby selecha yuno twala. Umtima kwange kwa bosoka. Zinomu kwa nukundi uchika. Nkwa tonda teno kuchocha. I fall for you every single day. It ain't on you when you go far away. Nesu teo mchinu ose kule. Njaga la kusimbo mkwano ulide. Kuba yanzari nantaba mkaji mwenkaka. Mkwano kweni nagulimu nebisaka. Todi bon mara milawe chaswala. Wagalo kufako moto paka kuntaba. Ozi wa uoma nosoka. I'm in love with your whole body features. Baby, you can know I'm a suka. I'm in love with your body structure. When I lose a call, galo nengomba. Mbaibo nezingwata. Eche belenge laba weche watoka. Bina lindo ozolo nebichoka. Newe kunaba kusima puku. Nizima kubika matu. Kufune ngore mupia tuku. Kukwendi wako lamputu. Ouzi wa uoma nosuka. I'm in love with your whole body features. Baby, you can na na uoma nosuka. I'm in love with your body structures.
Cypher Music House.